waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Weliga gaadhi duug ah ma iibsatay oo ma ogaatay inaano u qalmin lacagtii laga siiyay kadib markii ciladihii subateen kharashka lana kaaga baxay. Haddii haa, keliga ma tihid, gaar ahaan haddii aadan ahayn xirfadle baabuur oo garanaya sida laysaga hubiyo gaadhi duug ah. Waxaase jira waxyaalo aad samayn karto inta aadan gaadhi duug ah iibsanin si aad u hesho gaari aad isku hallayn karto taya ahaana u qalma qiimaha uu joogo. Tim Nicholson oo ka shaqeeya Royal Automotive Club of Victoria oo loo soo gaabiyo RACV, ahna maamulaha qaybta baabuurta tijaabisa isla markaana xaakim ka ah programka Australian Best Cars, ayaa sheegay in marka aad gaari iibsanayso aad beegsato gaariga ugu ammaan badan ee aad iska bixin karto.
The most important thing is for us, we would say safety. The cheaper the vehicle is, you know, the higher.
Waxa inoogu muhiimsan waa ammaanka. Gaariga uu qiimihiisu ka raqiisan yahay wuxuu uga dhow yahay inuu noqdo mid aan la isku halayn karin, ma noqonayo mid ammaan leh. Sida awgeed, ammaanku waa mudnaanta koowaad. Mar walbana waxaanu nidhaahnaa iibso gaariga ugu ammaansan ee aad iska bixin karto. Sidaas baanu soo jeedinaa. Mr. Nicholson wuxuu kula talinayaa qofkii raba inuu gaari duuga iibsado inuu marka hore iska hubiyo gaariga sooyaalkiisi hore, sida inuu shil galay ama si wacan loo dayactiri jiray. Si taas loo ogaado, waxaa la isticmaali karaa nambarka gaariga u gaarka ah ee la yiraahdo Vehicle Identification Number ee loo yaqaano VIN numberka.
Vehicle identification number can be found in a little square at the bottom of the windscreen.
VIN numberka waxaa laga heli karaa afar geesood yar oo muraayada weyn hoosteeda ku yaala, waxaana loo isticmaali karaa in lagu ogaado sooyaalkii gaariga. Waxaad iibsan kartaa macluumaadkii hore ee gaariga ama aad macluumaadka ka heli kartaa online ku sheega inuu gaarigu hore shil u galay in kale, iyo in aad ku hubiso lacala aad iibsato gaari ciddii samaysay dib ugu yeedheen si ay u cilad bixiyaan. Taana VIN numberkay u isticmaalaan si ay ugu aqoonsadaan. VIN numberku wuxuu u dhigmaa sawirka faraha laga qaado oo kale ee loo yaqaano fingerprints, kaasoo loo isticmaalo wax kasta oo la rabo in gaariga lagu ogaado, sida diiwaangelinta, caymiska, iyo lacala kambanigii sameeyey cilad bixin ugu soo celiyaan. Logan Somers waa nin hadda haysta gaarigii saddexaad ee uu duug ku iibsaday. Wuxuu yiri haddii VIN numberka gaariga ku qoran iyo kan ku qoran waraaqaha diiwaangelintu islahaan waayaan, waa tusaale ah in ama gaariga ama qayb ka mid ah la soo xaday. Waxaan la xidhiidhay qofkii gaariga iibinayay, kaasoo macluumaad yar uun xayeysiiyey. Waan u imid si aan u eega gaariga. Markii aan isu eegay VIN numberkii buugga gaariga ku qornaa iyo ka injiinka ku qornaa way kala duwanaadeen, markaasaan iskaga tegay. Maan rabin in aan dhibkaaba galo. Haddii uu noqdo gaari la soo xaday, waa laga qaadan karaa hadhowto, inkastoo aan qiimaha ku qanacsanaa, haddana may ahayn wax u qalma halista ka dambayn karaysay. Inaad hubiso VIN numberku waxay si wacan kuu sii anfacaysaa markaad gaari duuga ka iibsanayso qof gaar ah oo aan ahayn ganacsada baabuur oo diiwaan gashan. Ninka la yiraahdo Tim Nicholson ayaa leh VIN numberku waa sida aad ku ogaan karto in gaariga dayn lagu leeyahay iyo in kale.
You can also find out whether the vehicle's got any money owing it. If you're buying a second-hand vehicle private,
waxaad kaloo VIN numberka ku ogaan kartaa in gaariga dayn lagu leeyahay. Haddii aad gaari duug ah ka iibsanayso qofkii lahaa, waxaa suurtagal ah inaanu qofkaasi gaariga dayntiisi dhammaynin. Taana VIN numberka ayaad ku ogaan kartaa, buu yiri. Xataa haddii aadan wax badan ka aqoonin baabuurta, weli waxaa jira waxyaalo aan aqoon iyo khibrad gaar ah toona oo baahnayn inaad eegto, sida dhaawac ama jajab guudka gaariga ka muuqda iyo muuqaalo kale oo ku tusaya inaan gaariga si wacan loo dayactirin. Mr. Nicholson wuxuu ku talinayaa in si wacan loo eego rinjiga gaariga oogadiisa oo dhan iyo saqafka sare ee gaariga, iyadoo laga eegayo xoqitaan, meelo godan oo diisdiisan iyo wixii la mida. Wuxuu kaloo ku talinayaa inaad gaariga hoostiisa eegto adigoo u fiirsanaya in saliidda injiinku bannaanka u soo baxday iyo in kale ama biyo ka tifiq leeyihiin, taas oo lagu garto gaariga dayacmay.
Also look for uneven tire wear, like if the tires are bald.
Weliba fiiri in taayirada oogadoodu siman yihiin oo aanay muruxsanayn. Taasi waxay ku tusi kartaa in aan gaariga la dhaqaalayn jirin. Waxaad xataa ka fiirin kartaa rinji kala midab duwan, taas oo ku tusin karta in gaarigu shil galay. Sidoo kale, haddii aad aragto qaybo aan si wacan isu haysanin, iyaduna waa calaamad ku tusaysa in gaarigu shil hore galay, buu yidhi. Ninkan Logan Somers la yiraahdaa wuxuu ku talinayaa inaad gaariga eegto ama shirabto maalin aan roob da'aynin, waayo buu yiri roobku wuxuu kaa qarin karaa nabarro, saliid iyo wixii la mida oo aad qallaylka ku arki lahayd. Wuxuu kaloo leeyahay habka ugu sahlan eead ku ogaan karto in gaarigu saliidda ama olyada daadinayo waa inaad eegto heerka saliidda ka hor intaadan gaariga sharrabin iyo kadib marka aad soo sharrabtaba.
Have a look at the oil dipstick prior starting up the car.
Ku fiiri birta dhuuban ee lagu eego heerka saliidda inta aadan gaariga istaarin. Haddana mar labaad eeg markaad gaariga soo shirabto. Haddii aad aragto in heerkii saliiddu isdhimay, waxaad arki kartaa meelo saliiddu ka muuqato. Si wacan u diris. Hubi inaanay ahayn saliid daadanaysa oo hadhow cillad bixinteedu lacag kugu kacdo. Sida kale ee aad ku ogaan karto in gaarigu ciladaysan yahay waa inaad injiinka oo qabow gaariga istaadho. Haddaad aragto qiiq ka soo baxaya tuubada qiiqa, waa calaamadaha lagu garto dayactir la'aanta mid ka mida. Tim Nicholson baa qeexaya mar kale.
If it's a smoky exhaust, that could be a bit of a concern.
Haddii tuubada qiiqa qiiqa ka soo baxo, taasi waa mid walaac leh. Haddii qiiqa midabkiisu yahay buluug ama uu qiiqu badan yahay urna leeyahay, waxay ku tusaysaa in injiinka ama marinka qiiq saarku ciladaysan yihiin ama wuxuu kuu sheegayaa cillad kale oo aadan kor ka arki karaynin. Ken Garton oo ah nin xagga tiknoolojiyada wax uga qora websiteka carsales.com ayaa sheegay in inkastoo gaariga aad qofkii lahaa gaar uga iibsataa waxoogaa ka raqiisnaan karo kan aad ka iibsan lahayd ganacsatada diiwaan gashan ee iibka baabuurta, haddana ogow farqi baa u dhexeeya. Sharci ahaan, qofka gaarigiisa gaar u iibinaya khasab kuma aha inuu kuu sheego ciladaha gaariga uu qabo xataa haddii uu ogyahay, halka ay ganacsatada iibka baabuurta ee diiwaan gashan sharci ahaan khasab ku tahay inay kuu sheegaan ciladaha gaarigu qabo inta aadan iibsanin.
So you want to watch out for certain cars that maybe
ka feejignow baabuurta qiimahoodu jaban yahay, ayuu yidhi. Waayo sabab uunbaa jirta. Sababtu waxay noqon kartaa in cidda gaariga iibinaysa og yihiin inaan gaariga sidii la rabay loo dhaqaalayn jirin, ama ay markii hore ka iibsadeen kambani hadda xidhmay oo aan Australiyaba ka jirin. Sababo dhowr ah baa jiri kara oo baabuurta qaarkood ugu muuqdaan baabuur wacan oo qiimo jaban, laakiin ha iibsanin baabuurtaas. Ken Garton wuxuu kula talinayaa qofkii raba inuu baabuur duug ah iibsado inuu ka iibsado ganacsada baabuur oo diiwaan gashan. Waa kuwa loo yaqaano car dealerska, waayo buu yiri waxaa kaa yaraanaya halista ah inaad iibsato gaari aadan ciladihiisu dhan ogeyn. Ganacsatada baabuurta ee diiwaan gashan badankoodu waxay iibiyaan baabuur damaanaqaad leh. Weliba haddii ay gaariga ku dhacaan dhibaatooyin damaanaqaadkaa ka baxsan, waxaa ku difaaci kara Australian Consumer Warranty. Haddiiba uu gaariga ku dhaco cillad aad u xun sida injiinka oo qarxa, ku celi ganacsadihii aad ka soo iibsatay dacwad xoog leh bay ku noqonaysa Australian Consumer Law awgeed sharciga difaaca macaamiisha Australia ee Australian Consumer Law ma qabto dadka baabuurtooda toos u iibinaya taas oo macnaheedu yahay hadii aad gaariga ka iibsatay qof gaar ah oo aan ahayn ganacsade baabuur oo diiwaan gashan wixii cilad ah ee gaariga ku yimaada kadib markaad iibsato xataa daqiiqada kadib ha ahaan noqotee adiga suqaba dhageystayaal Australian Consumer Law waa sharci ilaaliya xuquuqda macaamiisha Australia ee iibsada alaab ama adeeg sharcigaas wuxuu suurta geliyaa in qof wax iibsaday hadii wuxuu u iibsaday alaab ha noqdeen ama adeeg u qalmi waayaan wixii loogu talagalay ee uu iibsaday ama aanuba ahayn wixii ama sidii loo xayeysiyay in qofkaasi cidii uu shayga ama adeega ka iibsaday ka helo saddex midkood inay si lacag la'aan ah u cilad bixiyaan shayga laba inay ku bedelaan shay la mid ah oo shaqeynaya saddex iyo inay shayga dib u qaataan oo lacagtii oo dhan soo celiyaan qofkii u baahan inuu ogaado macluumaadka sharcigaas oo dhameystiran wuxuu ka heli karaa website-ka Australian Competition and Consumer Commission oo loo soo gaabiyo ACCC sidoo kale dhigisteel qofkii raba macluumaad ku saabsan iibka baabuurta wuxuu ka heli karaa macluumaadka laanta baabuurta iyo jidadka u qaabilsan gobolka uu joogo tusaale qofkii jooga Victoria waa Vic Roads
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.